Ay, Pablo.
Mr. LG.
Ay, Fiti. Kuna kitu minataka nikwambie, lakini naogopa utaniona kana wivu hivi. Oh, Siti, nikunong'oneze wapembe na sisike, mara naogopa wataniona kana wivu hivi. Asa sijui ndo kinga, sijui ndo fala, au sijui mazoea, ila napata tabu kiomba anima. Mana na shindo kula ta kulala, mnyonge na nyongo nyea, mwezo napata tabu kiomba anima. Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo. Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo. Ona kama si wewe,
nani
wakuniliwaza,
nani
kunipembeleza,
nani
wakunipepea nilali.
Kuna venye utimam, unanitoka na kocha karam. Hii naitwa ge kitalam, ukitajwa kimoyo mipa. Wai 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 utam, mshwiti shwiti babugam. Yani yam 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 yam, ndo mapenzi au fala. Wai wai wai,
kwanza yote tisa kumi, moyo mehamisha kambi. Nani papenzi sabuni, nani takatisha nani.
Wanasubiri livunjike penzi hili, hatutishwi na tumbili, kuachana pende mwenyezi.
Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami,
wendo tulizo la moyo.
Hani kwako michizi poyoyo, usiende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Ona kama si wewe,
nani
wakuniliwaza,
nani
kunipembeleza,
nani
wakunipepea nilale.
Na kama si wewe,
nani
na kama si wewe,
nani
nani nani
nani
wakunidekeza.